chin, she do ya chin, she do ya, she do ya, she do ya chin,
she do ya chin, she do ya chin, she do ya, she do ya, she do ya chin, she do ya chin, she do ya chin, she do ya, she do ya, she do ya chin.
Me a kill them, me a run down, Batman pon the beat, me a run them. Shindulia, who give a club, me na pen on a for Shindulia. Gold and low, baby girl say Shindulia. Booty bounce, pocket chini, Shindulia. Come, come, baby, watch a nipa pass a back and some a drum code.
Daddy style keep out,
see your moja to your dog. Man on a body, put some a gana kaza go.
Bitch can't kill a bow.
Wapunga puna wapuza, toki wadogo na minini na kukuza. Sina la kusema na apicha ya wajuza. Na bad man, why see your shadow toka uza. Taku pika uta, iva ama good kuka.
Shindulia chini. Shindulia chin, shindulia, shindulia, shindulia chin, shindulia chin, shindulia chin, shindulia, shindulia, shindulia chin,
shindulia chin, shindulia chin, shindulia, shindulia, shindulia chin, shindulia chin, shindulia chin.
Mimi masuga queen,
shindulia, shindulia chin,
na shindulia down, nikishinda na shindulia up, na shusha kwa chini tu. Miguu naweka juu na shindulia mpaka saka kuikatike shindulia mpaka umemekatike shindulia 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 vaimepata mkandarasi inavyojengwa kwa mwendo kasi shindulia kama zege kwa karai shindulia kama simenti na dai shindulia tambua zege hailali shindulia kundi tofali na dai shindulia
shindulia chin shindulia chin. Shindulia, shindulia, shindulia chin.